하나님 중가지와 사뿐무기와 느끼투 katika malisho mazuri ananilaza kwa amani Bwana ni mchungaji wangu, mchungaji wangu. Bwana ni mchungaji wangu, ndiye mlinzi. Bwana ni mchungaji wangu, ananitangu. Bwana ni mchungaji wangu, milele na milele. Ameniongoza njiani kwa ajili ya jina lake, hata kama napita bondeni ni sitaogopa, mama yuna Sifiwe Bwana, kikombe changu kinafurika, tunakusifu wema na fadhili zitanifuata milele na milele.
Thank you.